I break up on this again. Ni zawadi yangu my dear, ila utakacho na kutafutia yeah. Umewazidi kwa vyote, icho nachojua yoga matenshi. Nikidandoka nyokote, dogo mdogo na wetu lisongeshi. I'll be there for you my lover,
oh my lord.
Would you be there for me my lover, oh. Give off a coco on a pedazer. Some money fight, baby, me, I don't care. Ogas it to book or try to net it back, cause we don't mind that.
La 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 la.
La
la la la la. La 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 la. La 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 la.
I'm a pepe.
La 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 la.
I'm a coma choca, nico pepe.
La 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 la.
Because I want it to be safe.
Yeah. Every time I look in your eyes, don't know why, but I feel so alive. Shorty yako sharp sharp kama wembe, anapenda dub, anapenda rap na marege. Turn down the lights kwenye wivu kiwa rambe. Turn up the vibes kwenye mili mindo captain. Kitu polite baby wacha zitu bambe. Ushani jazz na no mana niko certain. Zawadi ya roskies are floating by 10 units, so never keep it on the low, better know that. Na kanido tutaplos ka zero. Kimi moju wakuna kasoro ya kuzone out. Kwa horizon, you are the antidote and the poison. Kwanza ukisonga na emotion, ni kama uli mix love potion. Love confession. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Ama pepe.
Na 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 na.
Maka machoka niku pepe.
Na 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 na.
Kikosa wali kubisepe.
Na 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 na.
Endile tulisipe kisepe.
Na 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 na.
Shut up.